Picha zako zimegeuka chungu na shindwa kutazama na baki kulia. Sio masaji tena umenishikia rungu, asali nilolamba imenipalia. Najipa moyo ngoja, ngoja nisubiri. Rianza moja, moja sasa mbili. Awazo yanizonga, zonga ni dhahiri. Umeniacha soremba, natuma SMS no kujibiwa. WhatsApp namba yangu imeblokiwa. Nimesha kutangaza unaniumbua. Aibu yangu yotoro nikose amesame. Nachua tu ni ujana na bare. Rudi nyumbani maisha yenele. Utaniwa mimi. Rudi,
rudi,
rudi nyumbani mama.
Baby,
Rudy.